Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment. The hit master, DJ Mike K.
Isa uzembe na lazima iwaweze, kabika kablame na kajongeze wazeze. Shika ziko kuma brana ukaze. Ah, oili mwenye hana, ah, oili mwenye hana.
Hadi yili anatakina. You know it's the project, I mean I say yo. When you talk about general, you have to talk about DJ Bunduki. No opie scopie. Original general. I'm here say yo Kenya. I'm here say yo Kuokana. Watch on the man and the projects. Brawling.
Hey yo, I go by the name Kim Kim and you're chilling with DJ Mike K on the one and twos. Usi Wanike.
Legaza. Legaza. Wow. Guy, 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 guy.
Hit mountain, bad mountain, bad mountain. Hit mountain, hit mountain. My baby, still old. My baby was still.
DJ Bunduki, Pepeta.
Niko kibali yo shamba na chuna mboga. Liki jazza kwa chupa ya Tony Walker. Nina taki ya mayangu na rieng. Nazi tuna kama changi.
Bambulu, luku, washa kindukulu. Bam, tupi, bam, tupi, bam, tupi, bam.
Pepeta.
The hit master, DJ Mike K.
It's Roberto all the way from Zambia, hanging out with DJ Bunduki. Keep the fire blazing.
Boy, me not soft like a mangle. Violet, me attack any angle. Mickey and done fast, Mickey and done fast.
Wakajana madrama, cinema zetu ni telenovela eh. Wakasunda mizinga, hawakujua situko mavela eh. Wakaita polisi, kumbe polisi pia ni shabiki eh.
Wakaficha msosi, wakanipata na dishi kwa friji.
Aye, nyumba imebamba, heri kumundi na dieri ya kumechacha. Karibuni kwa wale extra wajanja, mamitu alipofika, alifunika.
Aye, wakajana chapati, wakanipata ninapiga pasi yeah. Wakajana mahindi, wakapata nishapika mahindi yeah. Ingle ya farasi, ninazipiga pasi ya makasi. Panguza makamasi, na pesa kumbe ni makarata.
Mr. Lava Man, KM Sasa, and I'm watching Drive 254 with DJ.
East Africa's finest. It's none other than DJ Bunduki, hey. The champion, the hit master, yeah. DJ Mike K.
Alright.
Hey, yo, Nixon, let it go.
Let me tell you a story. Nimezaliwa Kenya na jivunia. Uko kijijini pwani likoni. Hapa mjini nimezamia. Ndoto zile kwa kucheza boli. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry. Ukiwa bingo, ninajua nafurahia. Kamotani sinikaanza kuimba. Mungu si asumani, nikakutana na mega. Akanipiga kampani, japo kuna walopinga kwamba sina kipaji yeah. Fitina za ndani ndani, marakimu wanavimba. Atapendwa na nani, njeli ya masekula. Nikajipa imani, ipo siku nitashinda. Mana Mola ndo mpaji yeah. Now I make my paper,
my paper.
And I bless my family. Kone wano ni
jeka.
DJ Bunduki, DJ Mike K.
Boy child, that you know me. Boy child, that you know me. So let me to boy child, where could be dear?
DJ Mike K, DJ Bunduki.
Boy child, that unalia. Zile vitu boy child, we kupitia.
ni mingi lakini don't stress, we tulia. Junajua mwanaume ni kuvumilia, kupambana na hali yake sikulia. Mangori mangori kushoto na kulia, don't worry brother pana chilia. Junajua mwanaume ni kungangana, hata huyo manzi mrembo mwombe namba. Hajalishi vile surako inakanga, mwanaume katende mwenye unatakanga, yeah.
They want a million dollar,
yes.
They want a million dollar,
but be a hustler.
They want a million dollar, they want a million dollar,
but be a hustler.
They want a million dollar, they want a million dollar,
but be a hustler.
They want a million dollar, boy child,
a million dollar,
boy child.
Yo.
Yeah, yeah. Hakuna yule demo naza katumiza roho,
katia
kanyumiza roho. Boy child,
yo.
Yeah, yeah. Hakuna yule dema neza katumiza roho, mea kanyumiza roho.
Boy child, oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
boy child,
ha.
Oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
boy child,
boy child. Cha muhimu ni uhai bro, kusumbwana na maslay queen hi-fi yo. Kujitisha uko na ukedi na ujapimwa bro, kujichocha we ni sponsor na hata hauna do. Boy child cha muhimu nkungangana, junataka kuishi life fiti sana, but life yako imeja tu malana. Kila kitu unafanyanga ina maswara, joki njeri sheri kesho uko na sara. Nasikiadi umekunja mama sara, unajenga do lakini unenda sara. Ukidunga kietu kali ni masara.
They want a million dollar,
yes.
They want a million dollar,
but be a hustler.
They want a million dollar, they want a million dollar,
but be a hustler.
They want a million dollar, they want a million dollar,
but be a hustler.
They want a million dollar, they want a million dollar. Boy child, yeah, yeah. Hakuna yule demo naza katumiza roho, yeah, can you miza roho. Boy child, yeah, yeah. Hakuna yule demo naza katumiza roho, yeah, can you miza roho.
Boy child, oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
boy child.
Sipendi ukilia, stories za kupoint sijazoea. Unanifum kama kaida, machungu moyoni naumia. Wewe ndo malkia wangu, oh yeah, mboni ya macho yangu. Usiusukume, moyo nasukuma. Damu, damu, sukuma, moyo nasukuma. Damu, oh yeah.
nimechora tatu zako tatu. Oh yeah, moyo na sukuma damu damu, oh sukuma moyo na sukuma damu. Oh yeah, moyo na sukuma damu damu, sukuma moyo na sukuma. Godo godo godo,
hit mountain, hit mountain. Bad man thing, bad man thing. Hit man thing, hit man thing. Hit man thing, hit man thing. Bad man thing,
DJ Banduki, DJ Mike K.
Wa baby, still oh. Wa baby, what's here? Wa baby, still oh. Baby, still oh. Wa baby. Wa baby, still oh. Wa baby, what's here? 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 Wa baby, suji baby. Miangu anadai tu matembe. Niko fiti, nimejiseti. Amejibeba, usimuweke. Niko isko mabiz na manjege wako ona. Amejibeba, ako fine, sura nzuri ya mevai. Kweli nini uko high, piga mushu kwe high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Ototo awili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high time, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high kwa vuva na rai. Wa baby, still oh. Wa baby, what's here? 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 That girl, she a bard and she know. Cheki vila meni marda shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor kwanza ibiti kigonga. No lie, fine girl umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big chill kwenye club wanacheza. Wa baby, still oh. Wa baby, wasikia.
Wa baby, DJ Banduki, DJ Mike K.
Catch a groove one time, feel the vibe one time. Calculate one time, two time, one time.
Like kusahau nimecheck. Leo na guy moja ya power that I will never forget. Drop me your pen in a location. Stack your stories and see me stack in my conversation. Wakani pata kwenye gate kama ni appointment. You know that I won't be late. Nope. This story na jua well na relate. So katambe mkingili sote to participate. Take a selfie.
Leo nimecome to get down. Leo ni make come could get busy. You've been on my case for a while. But baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama sipu za mwizi. Tupige kama gym to go tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down. Get down to business. Be a selfie. Baby, now my lover. Do a selfie. Number one lover.
Maisha ni moja, wacha nipambishu na semu uko saa, wacha ni akikishe. Young wild and free, kijana na piti. Usijinime cha ufuo, zijijiezi. Leo ni leo, tiachilie. Jipigie kifua, tiaminie. Chukua selfie mtu wangu we tesa. Kwanza angoli ya juu, inaweza.
One touch away, it's my type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we're living a fast life.
Tunaenda prompti dim titi all along. Nime notice your form, me go fiti tumepond. Sa tunengia zone, utushike isha go down. Kwa DM leo perform, no umi
mi ya. Be a selfie, me na my lover. Be a selfie, number one lover. Be a selfie, me na my lover.
ya siyati nkona mission. Apengine ni nao na siyapa ndo na belong. Umeni life for long. Style fresh, sexy, smelling my cologne. Ushachukua self, you go ready now, it's on. You know you the one I've been looking for.
Looking for. I come a little close because darling more and more. Oh yeah. I know that I could talk a talk. Cause he let my feelings like his hands on the front of Pandande. To go self, it would test his ass. And I know you know, case like he can't come. Nino mano.
Avela umete some of your bumper to me. Let any city key to Kwani boss. Siko ni.
We grind the juju, chini chini when I mean. I make decision, change position. We wanna go be a selfie.
Give me no more love.
DJ Bunduki, DJ Mike K.
Tendo. Sister Kazabeki wasipate pengo. Sister fanya kama wanipa upendo, 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 pe. Nikupe matendo, 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 te. Girl, you're my kachuku bigger than them. Girl, you're smart, you're more class than them. Girl, you're mathematics 9 times 10. Girl, you pita like Angolo Kante. Chezesha sambwandra, nitoto wakandra. Kishika na pandra, kama bara pandra. Tucheze kandandra, vitu na vopendra. Nauza viwandra, teleza na gandra. Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kwa trumbrum. Akina gaza wana kivizia mbrumbrum. Kumina kishu kishia nabia mbrumbrum. Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kwa trumbrum. Akina gaza wana kivizia mbrumbrum. Kumina kishu kishia nabia mbrumbrum. Sister fanya kama wanipa upendo. Sister moya moya na zigonye tendo. Sister Kazabeki wasipate pengo. Sister fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 pe. Nikupe matendo, 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 te. Ita mandem, ita, ita, ita mandem. Ita, ita, ita mandem. Ita, ita, ita mandem. Wanakitaka kukikamata kiwa kina wigu wigu. Nijumatata na kukifata doa mikwanja kuwaribu. Kina minyota ya kusikota tibe yendo na initibu. Kashaina kana sali kutozima wivu wivu.
Fanya vile kama una dance na rasta. Tete mesha ka umeshipa na pasta. Ganda na ulimbo chuma kamata.
Chuma kamata. Chuma kamata.
Mindo fireman, superman, loverman. Better than jagaban, better than shabaman. Ukutana panaran, kofi ameshika na nzamani. Simamendan, mwaga maji.
Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kwa tumbrum. Akina gaza wana kivizia mbrumbrum. Kumina kishu kishia na bia mbrumbrum.
DJ Bunduki, DJ Mike K.
Is it true? Umenichagua mimi. Unafununu, unamuwa yule.
Is it true?
Umenijagua mimi. Unafununu, unamuwa yule. Let me fly the guitar, tubanjuke, tuzunguke mita, tualike. Harusi itafana, wabambike wale. Isukuti love like mayonde. No stress baby usikunde. Forever love ni kupende. Chini na juu pia upande. Isiwa skandons kiwilipoze. Roi na kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uze. Oh my love I surrender. Pass up to you me I render. Eka muziki rumba na benga. Chini kwa chini situtakwenda. Tuvume kajuks na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. Don't fight for sin, no kusema. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady. Ikuite papa, nanita mama. Ikuite papa, nanita mama. The African way. Ikuite papa, nanita mama. Ikuite papa, nanita mama. The African way. Hizi kukuruka kara za nini sasa? Achana na wale wagomi wa
anuleta siyas.
Niambie, nichangie, kama ni nyimbo nikuimbie. Ezalita loma kasi ya bolingo. Isi waskandonski wilipoze, roi na kumanjo nikupoze. Tupendane ujanani pia uzeni. Tuvume Kajuks na Vanessa, kwenye media tugela tunatesa. 254 sino kusema we. Let me love you the African way.
DJ Bunduki, DJ Mike K.
Kama wa super sina jua leo mimi nafika bay leo ni makali sitaki machupa akiza nyama choma toka kiko bay
hawa mwanangu usizidishe una yumba yumba usipitishe ulilani wewe una yumba yumba bado na giza
ngeza nusu nimekuwa tamu ngeza nusu nimekuwa tamu wewe ngeza nusu
ulilani
ngeza nusu nimekuwa tamu ngeza nusu nimekuwa tamu ngeza nusu kwa tamu ongeza nusu
ulirani
ongeza nusu kwa tamu.
Chilia kama birthday. Ungeza hiyo nusu wewe tamchezo. Sisi tunapare ita holiday.
Ona wengine wanasinzi wamezidi wajicho nyanya. Ukiweza ungeza bwana. Patingas, ya nitila lila.
Oh girl, window the one. Unanifanya na tembea na gun. So insecure nataka to run. Tende mayolo wakuna kulan. Pull up. Msikia nataka kutembea na? Nataka kutembea na gun manzijo. Mkipo DJ Bunduki. What is DJ from La Costa to
the Hit Master DJ Mike K.
Kwanza venyo mejibeba. Nga miudai miudai miupenda. Na penda chako venye uicheza. Nga miudai miudai miupenda. Na penda figa fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda. Na penda fanya na filter ma vetera. Miudai miudai miupenda. Na penda miupenda. Na penda
Goro, lafa kuwe solo, kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macha za kondo, kuchongo, na mimboko mbaka usoko. Dema kiwa kampwa na stone proper, lafa kiwa vatua na dundosa. Pale downtown na dundosa, pale down kudundosa.
Venye wejibeba, nga miudai, miudai, miupenda, napenda. Chako venye uicheza, nga miudai, miudai, miupenda, napenda. Figa fire ni dangerous, miudai, miudai, miupenda. Napenda fanya na feel kama veteran. Miu dai miu dai miu penda napenda. Miu penda napenda. Miu penda napenda. Miu penda napenda.
DJ Bunduki, DJ Mike K.
Kinduku lukam, tukijani ni kupige mavipopo. Wale Instagram, gacha tisha na kimboto. Kwenyo na watesa, mina penda mangoko.
moto malopo siko kwa mosho korosho mativa zimebundi nani buru kulamba mururu fika ndono juu ya poto buru kukukaba kwa kila
kaulu Benda na pela chako kwenye ucheza Kani dai mi dai mi Benda na pela fika kwa ucheza Rasmu dai mi dai mi Benda na pela fika
Romantico Straight from Mexico Ausio Nasema kimku
DJ Bunduki DJ Mike K
Kiskei piti manguke jachilie Shika mtu vizuri usiachilie Hapa nikubambisha mpaka che Ejali shoko juu ya tembo ama mete Enda juu, enda chini Koko na wezi ukiuni rudishe hivi Mese ombo Mexico mko ape Watu ombo mtani mko ape Kwa kabisa, bil kwangu Fanya mambo gizani kosa adabu Shika manzi yako vile inafaa Shika boy wako vile inafaa Teremuka, teremuka Enda juu, enda juu Teremuka, teremuka Enda chini, enda chini
Teremuka, teremuka Prepara el flow de mi tempo Siente el ritmo, nuevo sazón Vente y siente, vente y prende El nuevo sabor de mi quenquetón Toma candela, mami, toma candela Esto es nuevo ritmo que nunca se pare Vamos pa'l party, ponte, ponte happy Songa Kidogo, Nacheza Kidogo Dale candela, enhorabuena Tú te pones a party, si está aquí culía No está acá furaja Duende pa' boya, Nacheza Kidogo Dale candela y dale más flow Dale candela y dale dembow Baila, baila Hasta la mañana, baila, baila y nunca te canse. Baila, baila, hasta la mañana, baila, baila y nunca te canse. Teremuka, 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 enda chu, enda chu, enda chu, enda chu, teremuka, 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 enda chini, enda chini, enda chini.
Vua ojua, tunajiamusha, duma wa kwanza, anashika swara, tunaenda kazi, kujisukuma, wale wale olala, watatekwa nyara, bila kazi, hakuna samaki, kujionua kuna linda haki, kila siku na kila wiki, wavivu ni wale wataobaki, rain or shine, we get a purpose life, no matter how we feel, we use all our might, we know there'll be obstacles to fight, but most important is to act in the right, tulipokutana mara ya kwanza, Mara moja nilijua tutaweza Sura yako ilinivutia Kusababisha malaika kulia
Teremuka,
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 teremuka
Enda juu,
enda juu,
enda juu,
enda juu
Teremuka,
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 teremuka
Enda chini,
enda chini,
enda chini,
enda chini.
Teremuka, teremuka Enda juu, enda juu Teremuka, teremuka Enda chini, enda chini
Hey yo, ya tu sabe Jua kali
Fuate nyuma nyuma Ndio zimenifanya mimi nikuite wewe majuma Ndio zimenifanya nikufuate nyuma nyuma Yani najichukia mimi nikuite wewe majuma Shepu yako ya chetezo unaonekana fundi Macho yako mlegezo unanukia udi Japo mimi sina uwezo ila sina budi Unajua takomba kamchezo ndo unafanya kusudi Unavucheka cheka na pendaga Sijui nini umenipaga Pagawisha Kama nini mutaniwa Shingoni vidole mazaga zaga Kiuna chaku kachiri saga Pagawisha Umelita wala kichwani Kama zuzuzi za kusumua Kama zuzuzi za kufatani Kama zuzuzi Kamu
chamirisi pati nitakungangania hadi tamati. Ah, urefu wastani wa juu, mtoto una makuu, chotara tena msupu, nikubali tu. We nichezeshe tu, nichezeshe kibebado, ninogeshe kama iliki avocado. Tena unipe, nipe nipe adorado, tapiga dana dana, masifa mingi ka Ronaldo. Unavucheka cheka na pendaga, sijui nini umenipaga. Pagawisha, kama nilevuta day one, shingoni vidole mazaga zaga, kiuno chako kachiri saga. Pagawisha, umenitawala kichwani.
DJ Bantuki, DJ Mike
K. Gila Chanel una daibado, una nikomoa mama haribado. Niambie mama utakalo sawa, niambie mama usemalo sawa, cause I'm so in love. Mama utakalo sawa, niambie mama usemalo sawa.
Zijune,
oh yeah, basi mkomo nimalize.
Zijune,
basi filisi malize.
Zijune,
basi mkomo ni malize.
Zijune,
alright, basi filisi malize.
Yeah, oh yeah, yeah, oh yeah.
I know what I got to make you fall in love with me. I know you don't love me, I know you just want to talk me. Shamba, uyapande, uyavune, ebwanawe, mapenzi kulishan, nilishe.
Sema mweni pokong, 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 nyoko, kama mzigo mko soko, 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 soko. Sema, acha longo longo, isi yiri hirit, isi yiri hirit.
Acha foka foko, 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 lazima tuboke mito boko, 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 boko. Mbija kwenye mboko, 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 mboko.
Mbije, mama utakalo sawa.
Ayo, 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 ayo.
DJ Bantuki, DJ Mike K.
Pick up, pick up and burn up. Call up me girls tonight, we have to turn up. This club even hotter than a sauna. Better call the police in from a bam, bam, bigger than Bambi. Nazi me bebo na siwembe. Body dance all up in a party. Whenever me jiggle it, the boy say, ooh la la. You wanna push up on it? Me a whine it, push up on it. Back it up, girl, push up on it. Sexy lady.
Security check it. All the girl them, fire upon them. All the man them,
the girl let it wind up. All the bad girl them a pop songs. Now the only dance where they ring. Oh yeah, see them them a come back again now. All the pretty girl let it wind up. All the bad girl them a pop songs. Now the only dance where they ring.
Yes. 1, 2, 3, let's go. 1, 2, shots on.
No change, jipange bro, jiarrange. Nah, sina doza kukupa. Niza kuspend kwa mahurt na machupa. Full tank kama puta. High grade tunavuta. Niko maji, niko gauge. Kwa container kini kuka. Don't bother me, don't bother me.
Zima zidima bado tunaendelea kuacha.
Don't bother me.
Na nini? Kima ringo ndogo ndogo sitakumaliza moto.
Stuck in stress. No she don't. Stuck in stress. No she don't. Ni sababu ziko mingi tu. Kesho niko na show siku. Niki get ganji, nitakupe. Maybe, watu sitegeme. Misi sugar mami mini OG. Kani hustle na hustle muziki. No sponsor, no extra check. I work hard for my money. You get it? Stuck in stress. No she don't. She's got me kiss. No she don't. Stuck in stress. No she don't.
Atene nimepanda, sasa mimi ndo kusema. Matamanas, kuseme tu ni kaume niangalia ukaona mimi nizumbua si ndio? Ukaona mimi ni bure ninakufinyia maji na ninunia. Yoni ukwale kweli. Kona iso maziku zilikuja kimata mtuzi zumbuane. Na ukipendwa pendeke ni grab sio zobobre ama ni mwongea mbaya majami.
Rojo zam zam zazam unapoleta kwangu nitakam kakam kam.
Tingika. Mikono kisu kama Shakira, micheto temeko kama inapochezwa by show. Shangwe tukicheki mpira, nikipita tukipita tunasherekea like goal. Miti tu kutima, kile lichowasha weze kukizima by goal. Miso mkulima, minapenda nyama 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 by go. Kaumejaza no, 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 no. One by one, let's go. Go, 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 go. Kaumejaza no, 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 no.
DJ Bunduki, DJ Mike K.
Oh,
dance to reggae and calypso. I want some, I want that. I want to dance to reggae and calypso.
Walking on the soraka man in a desoka, you whining at the artist's way. Everybody breaking at the so she not mind me at the soka, she whining at the modest way.
My girl just in a the place just uno whine and bend your back and my girl just in a the place just uno whine and bend your back and
well. Girl, you know me have a thing for you. Bend your back and me link for you. In any place, man, I feel rain for you. Come where you want, man, I feel scream for you. So she back it for me right, the girl, I put me in a corner. Enough girl for wine, but them not get the armor. Check where we tear off in a place like Starmer. Girl, me love the way you got drama.
My girl just walking on the so rock a man. In a desk, so can you wine in a the artist's way.
Everybody breaking on the so she not mind me. At the so can she wine in a the modest way.
My girl just in any place just unwind and bend your back and my girl just in any place just unwind and bend your back and
girl, you know you mad at them style. Them never can touch you a while. When you wind up in the place, your body off seat. Everybody can come late. My girl just mother it, body on top of it. Who know just pretty face, come on top of it. Love where you wiggle and a jiggle on top of it. Why you know why me girl flake don't jump on it.
My girl just walking at the so rock and then in a desk, so can you whining at the artist's way.
Everybody breaking at the so she not mind me at the so can she whining at the modest way.
My girl just in a the place just unwind and bend your back and my girl just in a the place just unwind and bend your back and
001
Quiero no tiene un pupa una troca atrás Malkia pali pupa wako ni medata Sura changa changa gozi ya koko bata Shepun pali sila sanga Yani swaja ta mama Wangu boyo utaupeleka puta
Amanita kubosa
Signora mia mou My mama sita
Sala karibu come closer
Sala toto bisi kuti kuti
Hale
Madwiti twiti Kameja siya kati kati
Hale
Yani tiki tiki
Kalivyo katamu yani keki keki
Hale
Madwiti twiti
Speedy mia misi fungi peki
Hale
Chiki chiki,
hey mama.
Pepe, 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 pepe,
pepe, ukina ma.
Pepe, pepe, pepe,
hey, hey mama.
Pepe, 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 pepe,
pepe, pepe, ukichuta ma.
Pepe, 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 pepe,
inyango inyango ya. Pepe, pepe,
pepe,
pepe, pepe, pepe, pepe, pepe,
Kufikisha hali napotaka Basi ongeza majojo Leo taratibu misi na garaka Mbaka majogo I love the way kani kwa midadi
You turn me to me
Fundi wako wa mapesi chumbani
Mandi gondingo
Niko gelika msumari
Kwa nyundo ya komeo
Misi mkushie kausukani
drive me loko
Katoto bisi kuti kuti
Hale
Madwiti twiti, kameja siya katikati
Hale,
kai Yani tiki tiki,
kalivyo katamu yani keki keki
Hale, kai
Madwiti twiti,
speedy mia misi fungi peki
Hale,
kai Yuki chiki chiki,
hey mama
Pepete, ipepe, pepete
Ipepete ukinama
Pepete, ipepe, pepete
Hai, we mama
Pepete, ipepe, pepete
Ipepete ukichuta
DJ Mike K.
Balance your body for me one time.
Girl, when you and your body make me want cry. Balance your body
for me one side.
Whatever be, a real bad girl in a the club. Any shortcuts for
oh,
you
yeah. And if I be a real bad man in a the club, show your rosé what you want.
Boy, yeah, come give me my pencil, sasa. Balance it, rewind, pause.
Give me my pencil, sasa. Balance it, rewind, yeah, pause.
Sometimes you never know the thing where you got till it's gone. Baby girl, that is not intentional.
Boy, them a pull up in a car and them think that money can buy all the loving we got.
Me want take where your heart and the loving where you got. Baby girl, yeah, you know that is my intention.
Some boy pull out the grab and give me plenty long go hard party more.
See, my ways are way slow. Take a bouquet and y'all go low. Balance your body for me one time.
Whatever be, a real bad girl in a the club. Any shortcuts for
oh,
you
yeah. And if I be a real bad man in a the club, show your rose what you want.
Yeah, I know she do. She really wanna wine in a the club. Say she wanna wine up on a man when she do. I know she do. Then every time she wanna for me so, she really wanna make my flag go come
boy,
up, you
come
know.
Give me my pensy sasa. Balance it, rewind, pause.
Give me my pensy sasa. Balance it, rewind,
me, I love you long time. Balance your body for me one time.
Oh, girl, when you and your body make me one cry. Balance your body for me one time.
Boy, come give me my pencil, sasa. Balance it, rewind, pause.
Give me my pencil, sasa. Balance it, rewind, pause.
Baby girl, bad girl, Taliban. No, I'm a kid, no, my yanny fire gang. Washa mwanga hata tukiwagi za nyongo ki drop it down, nyongo ki drop it down. Nipe ni kupe mambo wiki day, shiki day, wiki day, every day. Kasi mama dede jiki day, nyongo ki drop it down, nyongo ki drop it down. Sweetie mama nanole, samu wa sabibu. Wapinku kande kande, kichwa hadi miku eh. Sweetie mama nanole, samu wa sabibu. Wapinku kande kande, kichwa hadi miku eh. Ilete, chini kwa chini mina isamia yo. Ilete, yu kwa yu mina iparagia yo. Ilete, chini kwa chini mina isamia yo. Ilete, yu kwa yu mina iparagia.
Wana nitaga tu wa mlambezi, juu ya venye mupeleka wa mnyonyezi. Hawa juu wakibana minu wa mtokezi, nikisha kuimaliza kuipande. Hakuna cha mchezo tuende kaze, no photoshop, no paparazi. Wacha kijana leo tu ateleze, wacha jasho imwagike kote. Siyo baba
yeah, na kabla tunikao kote, si wacha basi tufike tu sote. Nimekoma pale tu kama obote, na leo utataja tu majina yangu yote.
Usuitima wana nole, samu wasabi. Wapinku kande kande, kichwa hadi miku eh. Sweetie mawana nole, tamu wa sabibu. Wapinku kande kande, kichwa hadi miku eh. Yeah. Ilete, chini kwa chini mina isamia yeah. Ilete, yu kwa yu mina iparagia yeah. Ilete, chini kwa chini mina isamia Sweetima wana nole, samu wa sabibu. Wapinku kande kande, kichwa hadi miku eh. Sweetima wana nole, samu wa sabibu. Wapinku kande kande, kichwa hadi miku eh. Ilete, chini kwa chini na isamia iyo. Ilete, yu kwa chini na paragia.
DJ Bunduki, DJ Mike K.
Already your love, DJ Chiz, already your love. Oh, already
chokoleto Samba loketo kinitega nyanguke Naombo niyokote You already know It's a dancing time Cheza na wakati kangoma kako fire ya Njoto uko fire ya Oh my baby on a replay You my baby some dancing shoes Oh my baby on a replay Cheza ready your love
Oh yeah cheza Cheza radio love Nyumbani mini ende na yeye Cheza radio love
Oh, naona nikipita na wewe Chua laini mechizi na wewe Oh, yeah
Kiwango changu shaky shaky hewe Cheza radio love Tonight we are messy messy ho Nipe radio love
Bunduki, DJ Mike K.
Boy, me not up like a mangle. Violet, me attack any angle. Mickey and done fast, me no candle. Man, if we can touch, that a scandal.
Action time, money me a control. International beast that me handle. Mind from the beat, that a me a juggle.
Hard man, man, keep on me asshole. Me tell them fi try if they got the muscle. They wanna move from me mansion to a castle. Grind after grind, make it a gamble. Girl, did it done, put up on the title. Y'all, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Y'all, if you support your man.
Yeah man, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah man, yeah man.
You want it, you want leave if you want harder. Only God alone if you put a prayer. Prayer, you fi put a prayer. Brother, nada, father, saja.
Success if you can come fast. Work smart if you want get that. Persistence put up on the time guard.
Step light and a one pound fight. Prayer, if you put a prayer. Brother, nada, father, saja. Bless me, me no want anger.
See, y'all if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Y'all if you support your man.
Yeah man, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah man, yeah man.
DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment. The hit master, DJ Mike K.
Ise uzembe na lazima iwaweze kabibu kakoblame na kajongeze wazeze. Shika ziko kwa mabrana ukaze. Ah, oili mwenye hana, ah, oili mwenye hana.
Adi yili anatakina. You know it's the project, I mean I say yo. When you talk about general, you have to talk about DJ Bunduki. No opie scopie. Original general. I mean I say yo Kenya. I mean I say yo poor corner. Watch on a man and the projects. Brawl it.
Hey yo, I go by the name Kim Kim and you're chilling with DJ Mike K on the one and twos. Usi Wanike.
Ise uzembe na lazima iwaweze kabibu kako blame na kajongeze wazeze. Shika ziko kwa mabrana ukaze. Ah, ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Legeza, legeza,
mam,
legeza kiuno ni pekeje. Legeza, legeza,
mam,
legeza steki ni pekeje. Legeza, legeza,
mam,
legeza zigo ni pekeje. Legeza, legeza,
mam,
legeza diaba ni pekeje. Pekeje, 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 pekeje.
Wanabebo na uba kando maskuta Ile bako ya makaji mindo gas kuka Kauka spell,
nikitisha na paka mafuta. Kakijipa nikachapanisha na ukuta. Nikachape hadi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banju mandomi ufuta. Winga kwangu itabidi umeifumuta. Makejani weekendi lazima utoe form. Na mamlei na wakilandi sisi tuwa bombom. Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabika kwa blame na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai, 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 legeza, legeza, mam, legeza, kiunoni pekeje, pekeje, legeza, legeza, mam, legeza, steki ni pekeje, pekeje, legeza, legeza, mam, legeza, zigo ni pekeje, pekeje, legeza, legeza, mam, legeza, diaba ni pekeje, pekeje, pekeje.
Zogo nika get a beat. Tulitana bona imano I ika pissed. Sasa tumerudi tumekam na the beast. Hit make a lunatics now on the mic. Sellers DNA gonna make you wanna lick. Dance to the beat you skipping on the feet. When it like a fake you talking on the feet. Nimepata komboka honey she a threat. Like the way you like it's a easy till I wet. Like chapati geuka wanna make you sweat. Wanna make you let go far when I pull it out. Sasa tumechachisha sema packager.
Packager, packager, packager. Pekajang, pekajang, pekajang. Pekajang, pekajua, pekajang. Pekajang, pekajang, pekajang. Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabika kwa blame na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai,
gai, gai, gai, gai, gai, legeza kiunoni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza steki ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza zigo ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza diaba ni pekeje,
pekeje,
pekejang, pekejang, pekejang,
pekejang,
pekejang, pekejua, pekejang,
pekejang,
pekejang, pekejang, pekejang,
pekejang, pekejang.
Ina ni kali ni kumengezo makali. Mepiko tiki hadi na kinajua kali. Topika wera hata kajua ni kali. Ila frejanda ni kupaki na mamani. Na shika jaba inifanya ni sensom. Na dungi elekse na nishoko na mandom. Koko juma na yana liye na madem. Kina njo kimande na kina shamem.
Tuki meet na kuwaka siras patina. Chakira demvenya anahura matina. Na nichanganya hadi na sahao matina. Madeba huku mingi na kombe ucheze bra. Order, order, kila mtu na wake. Nekiweze kana mpe kama mpe mate. Shika deba to your best, no msho akate. Juya msho nikora, nina shika kushika. Dize na makete, ate. Dize na makete, kete.
Pekajang, pekajang, pekajang. Pekajang, pekajang, pekajang. Pekajang, pekajua, pekajang. Pekajang, pekajang, pekajang.
Sailors gang, team emaret.
Nyati ya leu, una pe.
Kilai, kamu emanai.
Push and on the beats. On.